Kene, whose family, manze? Yeah, check it out.
Yeah, Linux Coffee, the Kidless Youngster. Kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life. Life ni kustruggle, life ni kuhustle, sivako, hivyo ndo kuko. Kaba nuge kipanga basi kwa kwa matata, cheke titini ama juu ya kitanda. Kwa kumbuka mambo yote ulifanya jana, eti mama yule wa jana likutusipaka. Life si kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life. Life ni kustruggle, life ni kuhustle, sivako, hivyo ndo kuko. Life si kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life. Life ni kustruggle, life ni kuhustle, sivako, hivyo ndo kuko.
Sometimes ujinga kama kukatana kwa panga ni ufala, eti juu ya kitu kidogo kama kutia na umbwa. Hadi cheki hiriba ni ufala kina wakumba, amani bidii upeno ni ngao na sichocha. Tajiri na maskini si wote ni wa Mola.
Life si kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life. Life ni kustruggle, life ni kuhustle, sivako, hivyo ndo kuko.
We the best mstari kama za curfew, we the best manze ata kama tuko curfew. Tuna mix manze manze kama chemical reaction. Tuna wakimiza mbio kama lines ile zikuwa jato. Nikingia kwenye stage manze mikono iko juju. Wana try kuni reach lakini bado niko tutu. To my friend, to my family and to my kuku. Mikono juu ya hewa ukisikiza e-tune. The freestyle but manze imekuwa adi kwenye iTunes. Tuna change e-league tututu kama manu. Mistari zao ziko limited manze ziko curfew. Chiza chini mama, ebu wacha bala. Manze na wacha mama manze kama dile moto za maka. Madem upenda venye venye manze vile mimi uva. Zinza magoro manze na masilva kaza. Check check on the mic, my flows are better. Maeta soko wengi but manze na wambia this ni later. Nilifanya degrees manze nikaruka overseas. Sibongi na wao manze cause cause starts a disease man. Yeah, sija keti kwenye chia cause me simia. Medesha life bila change cause manze sina gear. From the left to the right tuko everywhere. Horizontally, vertically tuko anywhere. Yeah, tumetoka mbali manze tunaenda enda mbali. Wale yani wale kali. Niki drop nika club, nika club nika flow. Nika flow from the top niki flow. Shiki on your way, niki on my way. Iggy on your way, tuko ligi so. Tuko ligi mo. We the best man, we the best here, yeah. We the best.
Life si kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life. Life ni kustruggle, life ni kuhustle, sivako, hivyo ndo kuko. Life si kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life. Life ni kustruggle, life ni kuhustle, sivako, hivyo ndo kuko.
Abortion is a crime, kauju nenda huko. Only peace imenifikisha hapa tulipo. Kukaa vizuri na kusaidiana na watu vilivyo. Shiki shiki ha. Hapa tumekwama kama moto wa mshumaa. We the best from the east to the west. We got a swag na accent ya Kiswahili. I'm a stubborn and you know that. Mistari za poor flow, hand the fake. Forever young car, whiskey the star boy. If you wish to join us, come with a ball.
Shiki shiki ha.
Life si kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life.
Life si kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life. Life ni kustruggle, life ni kuhustle, sivako, hivyo ndo kuko. Life si kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life. Life ni kustruggle, life ni kuhustle, sivako, hivyo ndo kuko.
Life si kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life.
Life ni kustruggle, life ni kuhustle, sivako, hivyo ndivyo kuko.
Life si kwa crime, life ni kusmile, kuwa card, kusucceed kwa hii life.
Life ni kustruggle, life ni kuhustle, sivako, hivyo ndivyo kuko.